xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee loo soo gaabiyay PKK ayaa laga yaabaa inay si dhaqso ah u soo afjaraan dagaalka 40 sano ee ay kula jiraan dawladda Turkiga ay ku raadinayeen xuquuqaha dadka laga tirada badan yahay. Hogaamiyaha PKK Abdullah Öcalan ayaa la filayaa inuu hadal muuqaal ah ka soo duubo xabsiga uu ku jiro ee Turkiga kadib markii uu wada hadal la yeeshay wakiil ka socda xisbiga Kurdiyiinta ee Dim Party ee Turkiga. Mas'uud Yajin waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan macadka dib u habaynta ee fadhigiisu yahay Istanbul.
The expectation is that he will make such an announcement.
Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo hadal ah inuu dhammaaday waqtigii in halgankii hubaysnaa uu dhammaaday. Iyadoo ciidamada Turkigu ay si weyn uga saareen kooxda PKK gudaha xuduudaha Turkiga, Ankara ayaa weli khatar u aragta kooxda xagjirka ah iyo kooxaha taabacsan ee ku sugan dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq iyo gaar ahaan Suuriya, halkaasi oo dagaalyahanada Kurdiyiintu ay maamulaan dhul ballaaran oo ku yaalla xadka Turkiga. Asli Aydin Sasbas waa falanqeeye ka tirsan macadka Brookings ee magaalada Washington DC.
The peace process in Turkey will largely depend on what emerges, what kind of a deal emerges inside Syria.
Waxay tiri, hannaanka nabadeynta Turkigu wuxuu inta badan ku xirnaan doonaa nooca heshiiska ka soo ifbaxa gudaha Suuriya. Marka waxaan sidoo kale aragnaa in Turkigu aad u taxadarayo, taasi macnaheedu ma ahan in Turkigu uusan ka laaban doonin halkii uu taagnaa haddii uu dareemo inaysan jirin isfaham Kurdiyiinta Suuriya amaba geedi socodka nabadda ee gudaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tani ay tahay fursadda nabadeed ee ugu wanaagsan ee Ankara, laakiin hogaamiyaha Turkiga ayaan tafaasiil dheeriya ka bixin tanaasulaadka uu samayn doono. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in joojinta colaadda aysan ahayn mid si fudud ku iman karta. Waa kan mar kale Mas'uud Yajin oo ka tirsan macadka dib u habaynta ee Istanbul. Waxay filayaan in hubka dhigista ay ku bedeshaan in dowladdu ay ballan qaaddo aqoonsi ugu yaraan nooc madax banaani ah ama maqaam ah oo Kurdiyiinta Suuriya ay ka helaan dowladda cusub ee Suuriya, iyo in dowladda Turkigu ay sidoo kale taageerto xalka noocaasi ah. Intaa waxaa dheer, dabcan rajada laga qabo in dib u habayno laga fuliyo gudaha Turkiga. Waxaa sii socda howlgallada dowladda Turkiga ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa sharciga ah ee Kurdiyiinta. Ankara ayaa xilka ka xayuubisay maayaro lasoo doortay oo taageersanaa Kurdiyiinta, waxayna xirtay saxafiyiin Kurdiyiin ah. Inkastoo madaxda PKK ay muujiyeen inay ixtiraamayaan baaq kasta oo kasoo baxa Öcalan, falanqeeyaasha ayaa ka degaya in haddii aan wax laga qaban sababaha markii horeba iska horimaadka keenay ay jirto rajo yar oo nabadeed. Citizen Oni waa falanqeeye ka tirsan warbaahinta Politico ee Turkiga.
Probably any disarmament or any disbanding of PKK would be a gimmick. It wouldn't be a deal.
Waxa ay tiri, malaha hubka dhigis kasta ama kala diris kasta oo PKK ah waxay noqon doontaa khiyaano, ma noqon doonto mid dhab ah. Kala diris dhab ah, kooxdu waxaa laga yaabaa in sanad gudihiis ay dib u soo ifbaxdo iyadoo magac kale wadata, sababtoo ah waxay weli haysan karaan marmarsiyo ay ku doodaan in halganku hubaysan uu lagama maarmaan yahay, maxaa yeelay Kurdiyiinta Turkigu ma haystaan xuquuqahooda dimuqraadiga ah. Colaadda ayaa soo bilaabatay 1984-kii iyadoo dadaalladii hore ee lagu doonayay in lagu soo afjaro ay guuldareysteen. Ra'yi ururin ayaa soo jeedinaysa in dadweynuhu weli ay ka shakisan yihiin isku daygan cusub, laakiin Öcalan oo xabsiga ku jira 25 sano, tani waxay noqon kartaa rajadiisii ugu dambeysay ee uu xurriyadiisa ku helo.